tunulira muli somba ngali mu byonna buli kye wali wetaaga kati nzo nno nnina eriiso ttaala liraba n'ebyekwese munda bwinna wange gw'olinaye mu nkyo kirabalala mu nsi
me, give 'em baby.